DutchMsafi.com.
Mushizo utawaua
baba toka black and white freshkaga tu twende
baga baga on
oya kuna mta ukujero unapata zigo ukiona laki na nusu tu unauziwa figo watu wanaloza korosho na mta haupo mabibo oya huo mta unaitwa sobibo uswahili ni typical chips unapewa bule unauziwa kachumbani oya Oya kuna afazali Mwondo ndo aneumu anebembelezwa dakitari Watu na mambo ya kishamba Kijitu mizima kijiweni na shinda na kujamba Okiwana buku teni Matemu wana kona danga Mtu wana nyota ya simba Unakuta na shabiki ya yanga Makipi kwa wali maharake Watoto ndo anaenda kuoka Nikawaita sana kipofu kuendesha boda boda Mchungaji na imam Kwa mgango na shinda na kuroka Andoma na bibi yangu alinambia jambo moja Yeah. Ukitaka kutoboa
Escape from Sobibo Escape from Sobibo Escape from Sobibo Escape from Sobibo
Ukitaka kutoboa
Escape from Sobibo Escape from Sobibo Escape from Sobibo Escape from Sobibo
Mwana kashika panga mta mzima hapa kari Kamkata mke waki kisa chumbani ya katiki Yalo mkuta shakilangu ataki tena ulafiki Hali yuda nasema umta masnichi Hili mungu swa sumani, uyo sumani anatokea sobibo Hali kwa mchezaji tena bingwa wakudribo Asumani mtu wa mishe misheni zake imposibo Hali kwa nakunwa soda bila kufungwa kizibo Oya washikaji, sio tu wachezaji Huko di marefo wanjani wanabiwaga kadi Oa washikaji, washikaji Mradi wa maji tumekuta umesungwa na maji Sobibo Pakipi kwa wali maharage watoto ndo wanaenda kuoka Nikawaita sana kipofu kuendesha boda boda Mchungaji na imam kwa mgango na shinda na kuroka Andoma na bibi yangu alinambia jambo moja yeah. Ukitaka kutoboa
Escape from Sobibo Escape from Sobibo Escape from Sobibo Escape from Sobibo
Ukitaka kutoboa
Escape from Sobibo Escape from Sobibo Escape from Sobibo
Yeah
Escape from Sobibo
oh, 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 oh.
Sobibo no fake life, no kuigiza
Mtu aso chiti mimi, na mimi mwenyewe naigiza Awe, awe, yeah, yeah, oh, 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 yeah, yeah
Baga, baga on the hit